agaghị eji m n'ọnụ. Anyị nọ n'ọchịchị onye kwuru uche ya. Nkwute nke ọma, iwere ya emere ihe. Ma nkwuo nke na-ezighị ezi o, tufuo ya ma na-egbule m egbu. Wapụ okwu ka mma.
Africa, I know not teach you democracy. Only but you and Nigeria, you know what it may be. Sama Juju. Mama Africa, I know not teach you democracy. Only but you and Nigeria, you know what it may be. Sama Juju. Sama Juju. Mama Africa, I know not teaching democracy. When you go to Nigeria, you know what they may be. Sama Juju,
Sama Juju,
Sama Juju,
Sama Juju.
Ọkọ̀pọ̀ abụọ n'ịsa agala. Anyị achịtụbeghị Naịjirịa. Ọ bụ ụsọ Hausa na Yoruba na-achị. Ọ bụ anyị ka o si n'aka. Ụmụ Igbo ọ bụ anyị na-eme onwe anyị. Demokrasi batanụ. Oge na-adịghị anya ndị a na-achụpụ ha n'ike. Mana ajụjụ m na ajụ bụ sị, ọ bụ ụsọ Hausa na Yoruba bụ ndị Naịjirịa? Zama ajụjụ.
Mama Africa, I don't know teaching democracy. When you go to Nigeria, you know what it may be. Sama Juju. Mama Africa, I don't know teaching democracy. When you go to Nigeria, you know what it may be. Sama Juju.
Sama Juju.
Sama Juju.
Sama Juju.
Obasanjo achịala, Shagari achịala ma ọtala ma omena achịkwa. Buhari abanye, a na-ekwutọ a na-ekwu Babangida abanakwa. Babangida achịala Naịjirịa, ọ dịkọtala pọba ọtachụmịkọ. A na-ekwu nke a na-ekwu oge na-adịghị anya Abacha chụpụ ya n'ike. Abacha wee bata n'oche, ọ tigidere anyị wee nwụọ n'oche ọchịchị. Abu Salam ya bata, oge na-adịghị anya ọ kpọghachi Obasanjo. Obasanjo bata, ọ tigidere anyị wee kpọbata ghara adụa. Ụmụ Igbo niile, anyị chịa Naịjirịa elu ụwa ga-emebi. Sama Juju.
Mama Africa, I don't know teaching democracy. When you go to Nigeria, you know what it may be. Sama Juju. Mama Africa, I don't know teaching democracy. When you go to Nigeria, you know what it may be. Sama Juju.
Sama Juju. adịghị nkọ. Nwanne m dọkwa ha. Imeji nwere ihu eji esi ya na mmanụ o, mana ịfụjọ ya dị ala oge mmanụ n'aka. Ụmụ Igbo niile, ka anyị jikọta n'aka n'ofu obi, anyị ga-enwe mmeri.
Democracy, when you go to Nigeria, you know what they may be. Some are too.